Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
But I want to show you some areas tuombe. Nataka tupate nafasi tuombe. Get time to pray. Jana mtumishi wa Mungu na nafikiri kwenye introduction pia amegusia kidogo. Mtumishi wa Mungu alitueleza akasema the power is just there. The power is just there. Na tukasoma kwenye kitabu cha Yakobo jana nikaonyesha nikasema Biblia inasema hii nguvu iliyoko ndani yako. Biblia inasema it is the prayer of the righteous man. When he prays, Biblia inasema hivi, he makes that power available. Kwa hiyo watoto wa Mungu wote, watu wote waliomuamini Mungu, waliokoka, walio na Roho Mtakatifu ndani yao, wote huko ndani wana nguvu ya Mungu. Lakini what's the difference? The difference is they cannot release the power. Sometimes watu wanasikia uvivu kuomba. Sometimes we are burdened by many things that we cannot pray. Kuna mahali Biblia inasema Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwenye ule mfano wa mpanzi, katika moja ya vitu alivyozungumza Kristo, akasema hivi, mtu anaweza kulipokea neno, lakini neno lisipoota mizizi, ibilisi anakuja analinyakua, analiondoa. So Mungu anaweza akatutamkia vitu vingi, tunaweza tukapokea vitu vingi kutoka kwa Mungu, but if we don't have roots in the word of God, if the word of God didn't get roots, we won't see results. Na moja ya vitu ambavyo vinalipa neno la Mungu roots is a life of prayer. It's a life of prayer. Trust me, you are not wasting time when you pray. Alafu, naomba niongeze kitu kingine hapa today. I want to bring this statement to you, na naomba hii iwe ndio msingi wa maisha yako na utakuja kuwasaidia watoto wako. I want you to know you are not too dead to pray. Do you listen to what I'm saying? You are not too sinful to pray. You are not too bad to pray. You are not too worse to pray, if there is a too worse. You are not too worst to pray. Hakunaga mtu ambaye is too bad to pray. Kwamba akiomba huyu mbingu anasema kuna mtu anaanza kuomba huko, hataki kusikia. Anachochafua huko mbinguni. Hamna. There is no sin that is powerful enough to make heaven dirty. So, shetani anakuletea guilt wakati mwingine ili take for granted issue ya kuomba. He makes you go far from God. No matter how far you feel yourself you are, reach out to your father. Mfano wa mwana mpotevu usiusahau. Biblia inasema hivi, yeye mwana mpotevu, this is what the Bible says, alienda nchi ya mbali. Alafu huko nchi ya mbali akatapanya mali zake zote kwa uasherati. But you know what? Leo niko namwambia mtu mmoja ambaye hajaja kanisani muda mrefu, akaniambia mtumishi wa Mungu, nikutana naye huko kwenye sherehe zina mambo mengi zinafanya mkutana watu mbalimbali. Hallelujah. Kaniambia mtumishi wa Mungu, wewe ndio babangu, mimi mwanao, usinitupe. Ngamia mimi siwezi kutupa. Hakunaga mtu. Niwaambie kitu. Watu wanahamaga nyumba, lakini nyumbani hapahamagi. Nasikia unachosema. Watu wanahama nyumba, ila nyumbani hapahami. People can change houses, but home, because home is the place where the parents, the guardians are there. Home is the place where you can always come back. So you need to find home in the presence of God. Kwenye uwepo wa Mungu, paone nyumbani, even when you are broken, everything is not working. Always find out refuge. Daudi anasema, nimekufanya wewe Bwana kuwa makimbilio yangu. Mimi ni kama mkimbizi. The word makimbilio pale, hajasema a running place, amesema a refuge. Neno refuge manake is a refugee camp. So Mungu, mimi nikikimbizwa huko kwenye vita, I run to you. I put a camp in your life. ndio maana ya Bwana wewe niyo makimbilio yangu. I want you always to see there is a place in God for you. There is a place for God always in your heart, and there is a place always to God. So jizoeze kupenda kuomba. Jizoeze hata katikati ya nyakati ngumu, pray. Hata katikati ya wakati ujisikii uko wa kiroho kihivyo, please pray. Pray. Pray because your life depend on it. Gogia anakuambia pray because your life depend on it. Mhm. Your life depend on that prayer. Your life depend on that prayer. Your life depend on that prayer. Na nikwambia waombe tu kwa sababu kuna shida. Unaomba kwa sababu you know, muonyeshe Mungu siku zote kwamba hata katika hili ninaloliendea, hili ninalofanya, umefanya jambo lako, wewe unafanya biashara, umeanzisha kitu fulani, muonyeshe Mungu wazi kutoka ndani ya moyo wako. Nisema hivi, Pastor Tony, tuombe sasa kwa niwe baba Mungu kama wewe mpaka Pastor Tony, mimi naomba Mungu, unisikie tu sasa hapo namna sasa Mungu. No. No. Omba ukiwa unajiona kabisa, I don't have any hope. I can't have any hope elsewhere. Mungu jamani haonekani kwa macho wazi wazi, lakini nguvu zake zipo na anaonekana kwa matendo yake. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So katika hizi habari za Roho Mtakatifu, I want to take you again to a place. Is that okay?
Yes.
In few minutes and then we are going to fast in prayer. Acts of Apostles. Okay, msimamo wako kidogo usichoke. Kumwambia usiana kwa usichoke ndio style yetu hii. Eh, watumishi wa Bwana. Leo mmekuwa mnatiririsha mafuta. Futa mtiririka. Mungu awabariki sana. Amen. Mmependeza na t-shirt zenu za Yanga na Simba. Amen. Eh? Wei, mawewe. Wachungaji wa zamani walikuwa wako serious na mafuta na upako. Huwezi kumnong'oneza hivi madhabahuni. Ona sasa hii. Wana siku na mimi nikiwaamulia. Matendo ya Mitume sura ya pili. Asante Roho Mtakatifu kwa nafasi ya kufurahi. When you get a time to have joy, please use it excessively. Because the devil is working every day to remove joy from your life.
Tendo la Mitume sura ya pili.
Yes sir.
Kuanzia mstari wa kwanza.
Naam.
Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi.
Sasa Pastor Kevin, kabla tujenda huko huko ni mbali, tuanzie mstari sura ya kwanza mstari wa 8 pale. Anzia mstari wa 6 sababu ndiko tuko kwa tumekaa. Na nafikiri kila tukija sasa hivi tukianza kuzungumza hizo habari za Roho Mtakatifu tu tunaanzia pale, si ndio? Okay, let's do it.
Tendo la Mitume sura ya kwanza mstari wa 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Akiisha kusema hayo, walipokuwa akitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao.
Now I want us to go back again to verse 8.
Lakini mtapokea nguvu.
Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
Yes.
Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. So from the day we began, tayari tunajua kwamba kinachokoza nguvu kwenye maisha ya muumini, kwenye maisha ya mtu anayeamini, ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtu au ni roho ya Mungu. Yuko Mungu, alafu Mungu ndani yake iko roho yake. Alafu Yesu ni neno la Mungu katika mwili. Halo? Mmelewa? Kwa Mungu ni Baba. Is a source of everything. Neno Baba maana yake author or source. Okay? Lakini kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi inayokaa ndani ya Baba. It is what make Baba Baba. It is what make God God. So when we talk about the Holy Spirit, we are talking of a being who is excessive and massive powerful. The same spirit that stays in the Father. Roho ile ile inayokaa ndani ya Baba, ni sawa sawa wewe tuseme una roho yako, alafu na wewe. Alafu roho yako unaamua kuitoa, unaiweka ndani ya watoto wako. Amen. Sasa Roho Mtakatifu ni roho ya Baba. Roho ya Baba iko ndani yake. Na kwa kuwa roho ya Baba iko ndani yake, then Yesu alipokuja, kumbuka Biblia inasema Yesu ni neno la Mungu lililovaa mwili. Kwa Mungu alituma neno. Alituma neno. Zaburi inasema ulituma neno nalo uwaponya, nalo uwatoa kutoka kwenye maangamizo yao. So Mungu alituma neno lake la wokovu. Lakini ile neno la wokovu lilitumwa kwanza kwa mwanamke anaitwa Mariamu. Ile neno likaformulate, likazaa mtoto, likatokea mtu. Mtu alipotokea, akaja huyo mtu, hakuweza kufunction chochote kwa sababu yule mtu alikuja kutimiza mapenzi ya Mungu. Huwezi kutimiza makusudi na mapenzi ya Mungu kama roho ya Baba hayupo. Kwa mipango Mungu alionayo juu ya maisha yako, kama haiwezi kutimia, tutadanganyana. Itakuwa ni stress after stress after stress. Haiwezi kutimia if the spirit of the Father is not there. Roho Mtakatifu ndo anatusaidia kuyajua matakwa na mapenzi ya Baba ni yapi juu ya maisha yako. Mapenzi ya Baba ni yapi juu ya kazi yangu. Mapenzi ya Baba ni yapi juu ya maisha yangu. Mapenzi ya Baba ni yapi juu ya biashara yangu. Mapenzi ya Baba ni yapi juu ya career yangu. This is my career. Mapenzi yako Mungu ni yapi? Kwa sababu ukiyajua mapenzi ya Baba, kungangana kunaondoka. Ukiyajua mapenzi ya Baba, things will flow. Amen. Now by the Spirit of God, we get to know mapenzi ya Baba. Now, Roho Mtakatifu anapotupa kujua njia za kupita, anapotupa kutuonyesha nini cha kufanya, na kwa neno lake, Mungu anatuonyesha mawazo yake, mapenzi yake, matakwa yake kwa neno lake. Tunapoyajua, Roho Mtakatifu anatuwezesha, anatupa nguvu ya kuweza. Mfano, Roho wa Baba atake, mimi labda niruke mpaka hapo katikati bila kukanyaga chini, ndio mapenzi yake. Kwa idea anayoileta, it is impossible. Kwa akili zangu, kwa uwezo wangu wa kibinadamu, tayari nina limitless, limitness. I have limitation. Kama mwanadamu, I have limitation. Katika wanadamu wangu, I have limitation. I spoke in the morning about is Adam. There was corruption in the in the garden. Adam akatolewa katika kuzaa watoto wake. Hao wanadamu wote kwa kuwa sasa wako katika Adam, they have limitation. Kuna mahali hawawezi kufanya zaidi ambavyo Mungu alitegemea watafanya. Kuna mahali hawawezi kwenda zaidi ambavyo Mungu alikuwa anategemea wangeweza kufanya. Now, mtu ambaye ana limitations kama mwanadamu, you take example, watu wamesafiri kutoka nchi ya Misri, and then wanafika kama wanadamu, mbele yao kuna bahari. Alafu vikwazo vyao vilivyowashika kwenye utumwa kwa miaka zaidi ya 400 vinawafukuzia. Vinawafukuzia. Kwa hiyo limitation yao, wanalia pale, hatuna namna ya kusaidika, hatuna msaada wa kupona, hatuna namna ya kwenda, tunafanyeje? Then matakwa ya Baba anawaambia hivi, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Kwa lugha nyingine, iko njia ndani ya hiyo bahari, lakini nyinyi hamuioni kwa sababu macho yenu yako limited, akili zenu ziko limited. Kuna namna ya kibinadamu siwezi kutoboa hapa, lakini ndani yangu nasikia hapa pana njia, ila kwa kweli siioni. Kwa kweli siioni, ila kuna kitu kinaniambia hapa there is hope. Hapa iko ndoa, hapa yuko mke, hapa yuko mume, hapa yuko mtu wa kufanya naye maisha. Lakini kila nikiangalia kwa namna ya nje, naona chenga. Naangalia watoto wako. Unaangalia situations za maisha yako. Unaona hapa ndani unasikia au mahubiri umeyasikia ya kwamba utakuwa mtu mkubwa, ya kwamba utafanikiwa. Lakini kila ukicheki, moja haikai, mbili haisimami. Chenga. Then one wa Israel wanaiangalia bahari pale. And then they don't know what to do. Mungu anasema waambie wana wa Israel waendelee mbele. Alafu Mungu akamuuliza Musa, una nini mkononi? I want to remind you. Mnakumbuka Mungu alimwambia Musa, chukua fimbo wakati anamuita kwa mara ya kwanza, akamwambia itupe chini. In other words, nikwambia wakati nafundisha juzi, nikamwambia Mungu ana tabia ya kuvitenga vitu kwenye maisha yetu ili auwe mlango wake wae kupita. Kwenye maisha ya Musa, Mungu hakutumia kichwa, miguu wala mdomo, alitumia fimbo yake. Kwa Samsoni, Mungu alitumia nywele zake. You get it? Kwa Daudi, Mungu alitumia kinubi chake kumpa breakthrough. Kwa sababu kinubi hiki kinapigwa, mapepo ndani ya Sauli yanapona. Maana it was not just haikuwa tu ala ya muziki, lakini kwa ni ala ambayo inaweza kupenya ndani ya roho. Na mimi nikwambie, hata kama wewe unaimba mtumishi wa Mungu, you need to learn to work with God to the extent. These people, you don't communicate with the mind. You start now to go deep. You pray for your song. You pray for whatever that you do. Kitu unachokifanya so that you may not just communicate with the mind of the people. Na kuwafanya tu hisia zao zisikie raha. You go direct to the spirit.
Yes.
Ukienda kwenye spirit ndio hiyo unasikia level. Mtu anasafiri anatoka Ulaya, anaenda mpaka France. Anatoka France, anaenda mpaka Ibiza, anatoka Afrika, anaenda mpaka nini? Kuna muziki unapigwa kule. People can travel because inside the music watu wame connect with the spirit.
Yes.
So watu hawaji tu kwa sababu muziki mzuri. There is something spiritual that you are imparting to them. Sasa kikiwa cheusi ndio noma. Lakini kikiwa kinachoeleweka, they will understand. They will flow with you. They will go with you. The same thing kwenye biashara. Kila mtu anaweka nguo zake dukani, lakini wewe kuna kitu cha kiroho umekitamka pale. So you don't just attract physical eyes na ubongo. You want to communicate with their spirits. So unajua Samson was moved by the spirit.
Yes.
Roho ikimove mtu, mtu anaweza akawa hana mpango kabisa wa kutoa hela. But the spirit has moved.
Yes.
Amen. Are you getting me? So hawa watu, Musa fimbo yake sasa imetengwa na Mungu, ndio ina nguvu ya Mungu sasa. Ilipokuwa ina nguvu ya Mungu, Mungu akamwambia nyanyua mkono gawanya bahari. The impossible was possibilized. Isilowezekana ghafla ikawezekana. Hiyo kwa inaonekana ngumu, ghafla ikawa nyepesi. Wakapita, Biblia inasema katika uti ya bahari kama nchi kavu. Walipita wao waliotengwa na Mungu kwamba ilikuwa ndio ya kwao wao kupita. Wakaja wengine ambao roho hakutengeneza njia yao. Roho Mtakatifu akauliza mnaenda wapi? This idea is not, it was not for you. You know? When the spirit of God gives you idea,
yes,
no one can make it. Amna hata kuibia mtu idea yako, hawezi kutoboa nayo. No need to worry about anything. Ndio kile nakwambia, stop pressuring yourself. Stop pressuring yourself. Your ideas belong to you, especially when they are divine. When they are divine. Imagine Musa ameambiwa na Mungu nyanyua mkono gawanya bahari. Na wewe unasema hivi, sasa tunaanza huduma ya kunyanyua mikono na kugawanya bahari. Na wewe unaenda shwa, unachanga bahari na kuangalia. Nenda pale kanyanyue mtumishi wa Mungu. Uone kama utafika Zanzibar. It has to be divine. God instructed him. The spirit of the Lord instructed him especially. Mimi namuomba Mungu tufike level sasa. Tuondoke tu kwenye kunena kwa lugha, tufike level when the spirit of God instruct you about your idea.
Amen.
Unasikia sauti na kusemesha do this, do this, do this, you get results. Kwa sababu chochote ambacho Roho Mtakatifu ameshauri, he has the power enough to back it up.
Amen.
Whatever the spirit of God has advised. Kio kile ninakwambia, unafanya kwa sababu wengine wanafanya au kwa sababu ndani yako roho amekusemesha? Kama roho yuko huko ndani amekusemesha, be sure unapenya.
Amen.
Amen. So anatuambia sasa mtapokea nguvu kisha kuja juu yenu nani? Roho Mtakatifu. So now we know the power of God comes when the Spirit of God comes. And we know we can even pray. Biblia inasema hivi, tukiomba Mungu atujaze Roho Mtakatifu anatupa. Anatupa kwa sababu ameshafanya matakwa yake. Yesu anamwambia wanafunzi wake msitoke, msitoke. Manake in this life for you to win extraordinarily, we must agree the involvement of the spiritual being. Nitawaambia jambo moja. Kwenye ulimwengu huu iko hivi. Mpaka unaona watu kwenye maisha wana pambana sana. Be sure my friend. Watu wanaingia mitaani huko, wanatafuta uganga kwa sababu kuna mahali akili zinakataa. Kuna mahali human effort they cannot be done. Now when we involve the Spirit of the Father, tunapohusisha roho ya baba, kazi ya kwanza Roho Mtakatifu ni kutusaidia. Kutusaidia. Yaani hilo dude lako unalohangaika nalo, light kama ungemhusisha Mungu angekusaidia. It could be easy. Na Mungu ukimuita hakupi yeye. Do you know when we call God, he doesn't give you money. He give you the Spirit. Biblia inasema hivi, ikiwa nyinyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vilivyo vyema, je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni? Kwa sababu alikuwa anauliza, ni nani kati yenu mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe, na mwingine mtoto wake akimwomba samaki atampa nyoka? Anasema kama nyinyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vilivyo vyema, anauliza, je, si zaidi sana Je, si zaidi sana, read there. Luka ngapi? Soma Luka 11.
Luka 11 kuanzia mstari wa 9. Biblia inasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ombaye upokea, naye atafutaye uona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao?
Do you see that? Kwa hiyo kumbe tunapoomba sisi, baba, naomba gauni la harusi. Baba, akwambia hivi, kabla ya gauni, receive the Spirit. Why? Because nia ya baba sio wewe upate unachokiomba. Nia ya baba akupe kinachoweza kuzalisha kila unachokiomba. Anakupa lidude fulani hivi la kufiatua. Ngio kile anakuambia unafiatua mazagazaga yako mwenyewe. This is very serious. Ni vile tu saizi unasikia njaa umetia huruma ndio maana huwezi kuelewa, lakini it's very serious thing. Very serious. Mwambie jirani yako, do you know you can produce your own zagazaga? All right. You can sit down. Ha, kinaona? Unaona? Pastor Snitch kinoma, na tusimamishe paka saizi. Hallelujah. Sana uliza, je, si zaidi sana baba yenu wa mbinguni atawapa nyinyi, anasema atawapa wale wa muombao Roho Mtakatifu. Why? Because when the Spirit of God comes, he comes with what? Power. Now when the power is there, you produce anything with the power. Nakumbuka jana tulizungumza manufacturing power, kwamba tunapoomba we are manufacturing our own miracles. Kwa huku ndani kunageuka kiwanda cha kuzalisha miujiza yetu.
Yes.
Na niwaambie hivi leo, when you start praying, remove all limitations. You are not praying to a man, you are praying to God.
Yes.
Take away all the limitations. Ask God anything. Anything. You can even ask God le jengo la BOT. You can ask him anything. Naelewa maana neno yote yanawezekana.
Yes.
Uone hao. Well, look at these people. You guys. It is impossible because you are thinking of where you are coming from. Unawaza zile ruti za mama yako za kwenda Kiturano kule Mbeya. Unawaza kuingia na kutoka. Unawaza maisha yako ya Tukuyu, ya Chunya, Wanyakyusa. Hoye. Unawaza. Unasema mimi. Watukuyu.
Ni washangazi. Kuna jamaa mmoja mjini hapa. Aliwahi kutoka siku moja akaenda zake Serena. Akawa analala, anakula, anakunywa 21 days.
Mwisho wa siku wakamkamata. Mwamba ana hela ya kulipa. Hivi do you know yule jamaa ameshinda kesi? You don't know that case? Oh God. Mimi si mtu wa kufuatilia sana habari, lakini I love impossible news. Mfano nilikuwa nawaambia watu jana. Muna mfano mtu yule brother yule nani Doto Magari. Kila siku anasema mtoto wa mama, mtoto wa mama. Mtoto wa mama kaongea, 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 kaongea mpaka lilo liongea likaumbika. Wakati wewe na suti yako na degree zako mtumishi, you have never had a courtesy of the president. Yeye kafika kule, kaalikwa, kapata na nafasi, words. And imagine, inawezekana hata Roho Mtakatifu ndani yake au kunena kwa lugha anen. That's how powerful words are. Endelea kusema hivyo, mimi nakufa. Mimi siwezi.
Tuko hapa.
Ndio kusema hivyo hivyo. Niueni, niueni. Simetaka kuniua, niueni.
Endelea. Sisi tunakuangalia tu.
Watu wengi wamekatisha muda wao wa kuishi. Lifespan ya watu wengi imekwama because of their speech. Don't forget kwamba imagine how sensitive it is. Anasema uwezo wa mauti na uzima uko katika ulimi. And check the way you are talking carelessly. Look at the way you are talking carelessly. Mimi nasikia kufa. Imagine how many things you are killing. Ana maana anawaambiaga hivi, hata kama wewe kwenye conversation zako, kwenye maneno yako, kwenye tabia yako, kwenye maandishi yako, kwenye matamko yako, jifunze kuongea vitu ambavyo vina hype.
Yes.
Juzi nilikuwa nawaambia hapa. You know why comedy industry is taking over? Music industry? Because they are hyping people. Because no one want to go down. Kwa sababu nyimbo zote za hizo wanazoimba ni mpenzi kaniacha, mpenzi kaniumiza. Roho yangu inantoka, roho yangu inaniachia. Lakini imagine mtu wa Mungu. Uko na dude ambalo linawaonyesha watu matumaini. Inaonyesha watu will happen. Inaonyesha possibilities. Inaonyesha inspiration. Those are things that won't die. Those are things that people will. Do you know, hata kama una rafiki au mpenzi ambaye kila saa yeye ni naona umetaka kuniua sasa. Yaani kila saa anazungumza mazungumzo fulani hivi, machungu, magumu, machungu, magumu. Do you know even the place you won't even like to see him anymore? You won't like to see her anymore. Because there is no positivity that is spoken about her. But what if every time you meet one another, you charge up one another? You charge up one another. You charge up one another. You speak greatness to one another. You speak strength to one another. Na nitizama nini? Mbona niko kwa huruma hivyo? Mgeukie neno lako, ambie badilisha maneno yako, acha ujinga. Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu alipoingia katikati ya mitume, cha kwanza alichoshughulikia lugha. Biblia inasema wakabadilisha usemi. Matendo ya Mitume sura ya pili, wanabadilisha usemi. Those people walikuwa ni waoga, wajifungia kwenye chumba sababu Yesu ameondoka. They cannot go out. When the Spirit came, the first thing, the language was changed. I will know kama wewe una matumaini na Mungu au una, from your speech. From your speech. The way you talk. The way you speak. The way you say. Hata mahospitalini, kuna watu wengine wanaingia pale waumwi sana. Ya maneno yao. Kapimwa tu kidogo, kambia vya wewe, daktari anakuambia hivi, wewe nakupa kitanda tayari. Wifi aliyoko mbinga. We my we. My we niko kitandani hapa. Oh my we. Naomba mtawaangalia wanangu, mtawaangalia wana. Na hapo ameambiwa tu maybe kuna kitu akiko sawa tunataka tukifix tayari. Shangazi wa Mbeya. Naumwa. Yaani shangazi ndio niko, wamenipa kitanda hapa. Umekata. Rafiki yangu Aneti, sijamwambia Aneti. Aneti. Oh baba, naomba uniponye. Unafiki sasa. Unakuja. Aneti, Aneti, nakutafuta Aneti, nakutafuta, wenzani utakuja kufa nyie hamjui. Aneti, niko mwimbili, wamenipa kitanda. Unadhania ni sifa. Unadhania ni sifa. Siku moja bibi mkubwa wangu alimfuata daktari. Akamwambia, "Ebu angalia hapa. Unaona kila nikihema panapanda juu." Anamwambia daktari, "Panapanda juu, panashuka. Naona hizi ni dalili za goita." Ah! Dokta akamwambia hivi, "Haya mama, naomba uangalie. Hapa kwangu panapanda na kushuka, hapa pandi." Akamwambia, "Mimi kwangu panapanda." Dokta akamwambia, "Haya mama, una goita. Nenda wakalikate." Kafika hospitalini, daktari anamwambia hivi, "Mama, mbona hamna chochote?" Anasema, "Ah daktari, hebu shika, shika. Shika." Shayona ile. Kakichwa kanakuma kidogo sasa. "Naona kabisa nina malaria. Naona nina malaria tatu. Mimi huwa malaria yangu inakujaga mida kama hii." Ha! Na wale wazee wakusema hivi, "Huu ndio ugonjwa wangu." You think it's a praise. You are limiting yourself.
Yes.
You are putting yourself in limitation. You are putting yourself kwenye limitation. Cha kwanza kabisa, Roho Mtakatifu alipokuja, mwenye nguvu, ana nguvu. Pamoja na kwamba Isaya mtapokea nguvu, lakini cha kwanza ili hiyo nguvu ianze kuonekana ni aina ya maneno waliongea. Roho Mtakatifu alipokuja kwa mitume, hawakuanza kusema hivi, "Pum, tuna nguvu sasa. Tuonyeshe ukuta uko wapi. Pa, tuonyeshe nini kwa baba." No. Cha kwanza Roho confess possibility. Hello?
Yes.
Confess possibility. Talk possibilities. Talk possibilities. Talk visions. Hallelujah.
Amen.
Ndio kile ninakwambia, wewe unauaga unasemaga vipi? Kuna wale ambao mnaumwa kidogo utasikia, "Oi, oi, oi, mama, mama." Oh. Basi watu wanaanza kusema hii. Kiasi kama wanakuja kutembelea wanaanza kuelezea sasa. Eh, ulipofika msweni waje, "Ah, I say ana hali mbaya." So they keep on adding what? Confession. Lakini wakifika sasa, "Yeye ni mwenye ana matumaini. Yule amepona. Yule anapo, the way alivyokuwa anaongea, unaona uhai kabisa, you see?" So people see uhai kwenye speech yako. Lakini wanaona unavyoondoka kwenye speech yako. Sasa, "Mmeze tumuombe." Nini? "Ai ai 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 ai." Basi ukiwaona wenzako wamekuja kukutembelea, ndio unageuka na upande wao kabisa. "Eh, nigeuse, nigeuse."
Ndio kile nakwambia, mchungaji amekuona.
It's the same thing kwenye issue za finance. It's the same thing kwenye issue za career. How do you see yourself? Talk good to your career. Talk elevation. Doesn't matter nani yuko ofisini anakupondea kila siku. Nani yuko ofisini anakutukana kila siku. Wao wanaweza wasione jambo jema kwako.
Yes.
But do you see good thing to yourself?
Yes.
Sema, I'll make it to the top.
I'll make it to the top.
I'll be number one.
I'll be number one.
Great things will be spoken out of me.
Great things will be spoken about me.
Say that again. Great things will be spoken out of me.
Great things will be spoken
out of me. Mambo makuu yatatajwa kwa ajili yangu.
Mambo makuu yatatajwa kwa ajili.
Hauwezi kuniseparate mimi na ukuu.
Hauwezi kuniseparate mimi na ukuu.
Mwangalie Yesu lugha yake alivyokuja. Nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. You have influence, you can influence. Nyinyi ni mji ulioketi juu ya mlima. Manake mimi anakuonyesha mawazo ya Mungu, the way God sees us. Wewe sasa. Huyo mji juu ya mlima sasa anavyojiona. Yuko madongoni huko. Baba ututoe, baba ututoe. So Roho Mtakatifu anapokuja anaathiri lugha yetu kwanza. Anaathiri speech yetu. Ko remember na kukumbusha tena, alipokuja juu yao walitakiwa wapokee nguvu, lakini alipokuja siku ile upepo ukaja juu yao kwa nguvu kwenye sura ya pili pale. Sasa Roho wa Mungu akaja kwa nguvu juu yao. Alipokuja kwa nguvu juu yao, Biblia inasema hivi, wakakamatwa kwenye ndimi zao, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Mwanzoni walikuwa wanaongea lugha za udhaifu. Sasa hivi Roho Mtakatifu yuko ndani yao. Kwa hiyo hata nikiongea positive thing, siongei positive thing as a motivating thing. Naongea positive thing because I have power in me that can produce this positive thing that I'm saying.
Yes.
Hii ndio inawezekana. It's not a motivation to me, but it is pushed by the power of God in me. Naiamini nguvu ya Mungu sana iliyoko ndani yangu. Kwa ninapokuambia hii ndoa inawezekana, understand me, inawezekana. Not by power, not by might, but by my spirit, say the Lord.
Yes.
Napokuambia hii biashara itafanikiwa, napokuambia haya mahusiano yatawezekana, understand. Siongei tu kwa sababu nimeona vitu vyema. No, naweza nikayasema hayo maneno katika hali mbaya kabisa, lakini nyuma yake I know my words are backed up. Kumbuka maneno ni waambiayo mimi ni roho, tena ni uzima. So when I speak, I release spirit. When I release spirit, I know whatever that I spoke, kinaenda na ile nguvu, something is happening. Tonight in the name of Jesus.
Amen.
As you are going to pray, tutauona mkono wa Mungu kwenye maisha yetu.
Amen.
The power will move and will touch our things.
Amen.
The power will move and will touch our tongues.
Amen.
Sema, Bwana Yesu nibadilishe ndimi yangu.
Bwana Yesu nibadilishe ndimi yangu.
Nimekuwa nikiongea madudedude ya ajabu sana.
Nimekuwa nikiongea
madudedude. Nibadilishe ulimi wangu, e Bwana.
Nibadilishe ulimi wangu, e Bwana.
Niongee vitu vya maana sasa.
Niongee vitu vya maana sasa.
Inatosha kuongea mambo yasiyoeleweka.
Inatosha kuongea mambo yasiyoeleweka.
Hallelujah.
Amen.
Mko watu wa Mungu?
Yes.
Naelewa?
Yes.
Mnaelewa?
Yes sir.
So when he said you shall receive power, aliposema mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Tukishampokea huyo Roho Mtakatifu, the power is staying in there. We have spoken about that so much. Kwa nguvu inakaa ndani huku. Hii nguvu sasa ikikaa huku ndani, jana nikasema ni kazi yako kutambua kwamba iko huku ndani.
Yes.
Number 2, inakuwa released by prayer. Sasa tunasema by prayer, but in a actual sense the power is released by your speech. Because nguvu ya Mungu yenyewe hatukiona kwenye action until when God spoke.
Yes.
So kunyamaza kimya hakuifanyi nguvu ya Mungu ifanye kazi. So nguvu ya Mungu inaweza ikawepo, lakini the exit way of the power is your mouth. So nguvu imejaa huku ndani, imerundikana huku ndani, namna pekee ambapo hii nguvu itaweza kutoka is by the word of your mouth. Ni maneno ya mdomo wako. When you talk, you make this power move. When you talk, you make this power move. The more you talk, you make this power move. atukuzwe Mungu awezaye kuyatenda mambo kuliko yale tu mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko yale tu ya wazayo na tuyaombayo. Efeso 3:20 hiyo. Kuliko yale tu ya wazayo na tuyaombayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Tunaitoaje? By our speech. Ndio maana nasema hivi. Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Jana nikawaambia, anaposema kimjazacho mtu ndicho kimtakacho, wewe ndani yako saa hizi hayajaja maharage huku, zimejaa nguvu za Mungu. Biblia inasema tumepokea nguvu za Mungu. So when I speak this time, I'm not just talking words. Come on, I'm talking power.
Yes.
I'm talking power. When I talk, I create. Say that, when I talk, I create. Ndio kile ninakwambia, usiombe mimi nikiongea naumba. Usiongee kizembe. Nikiongea nimeumba. Usiombe mimi nikiongea. Mimi nikiongea ninaumba. When I talk, I create. I don't just talk. You see me talking, just know I create. Kwa manake, now I'll be careful with my conversation. I'll be careful. Yani, mgeukeni nakwambia, huna la kusema, nyamaza. Sio Mungu wangu. Sijui kama nitaweza kufanya biashara. Tayari. You are creating possibilities za kutokuweza. Upo mtumishi? Mtumi upo? Don't create a hard life for yourself. Allow your tongue to simplify your life. Mungu alikuwa na ukiwa na utupu. Na roho ilikuwepo. Lakini roho haikufanya chochote paka Mungu alipoongea. Roho inakuja na nguvu lakini haifanyi chochote paka utakapoongea. The spirit was there. Biblia inasema tena Kiswahili inaongea vibaya sasa hivi, roho ikatulia. Kwa hiyo ilikuja ikatia nne mwanyu. Roho ametulia. Kingereza inasema the spirit moved over the water. It was not the spirit that created. Then God said. So the spirit was waiting for the word. The spirit was there, but he was waiting for what I will say. Kwa sababu kila atakachokisema ndio direction ya power. Mgeukeni nakwambia, roho yuko siku nyingi hapa mjini. Yuko ndani yako siku nyingi sana. Ila anasubiria uongee. It's very important. Because what you say, he will direct it. That's where you go. Sasa, mitume wakapokea nguvu. As you all know. Help me, Holy Spirit, here. Hallelujah.
Amen.
Okay. We all know. Basi sauti hii iliposikiwa na makutano, mstari wa sita sura ya pili. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Sauti iliposikiwa na makutano, walikutanika, wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia akisema lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakaambiana, tazama, hawa wote sio wa Galilaya? Imekuaje basi sisi tukisikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Warpathi, Wamedi, Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi, Kapodokia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Misri na pande za Libya. Yeah, mataifa ya Afrika. Misri is Africa. Libya is Africa. You know. Karibu na Kirene. Na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. Wakrete, Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema lugha zetu. Walikuwa nasema nini? Matendo makuu ya Mungu. You see, they were not talking low things. They were not talking little things. Hakuwa anaongea tu, No. Whatever they were saying, kikitafsiriwa kule, wanasikia. Malango yanafunguka. Mungu wetu anaweza. Oh, nchi inafungua njia yake. Matendo makuu ya Mungu. Are you getting what I'm saying?
Yes.
Umeona hiyo verse? Waliposikia wakisema lugha zao, walisikia walichokuwa wakikisema ni kitu gani? matendo makuu ya Mungu. Muulize jirani yako. Yanapoongelewa mambo kwenye maisha yako, unapoongea mambo maishani mwako, unaongea vitu gani? Ngeogie na kwambie, kama una Roho Mtakatifu usiongee neno kama sio tendo kula Mungu. So mdomoni mwako jaza shuhuda. Ndio Daudi anasema hivi, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu, maana shuhuda zako nimezihifadhi. Speak what God can do. Don't speak what you have failed. Don't speak what you cannot do. Speak what God can do. Sometimes not what you can do. Sometimes speak what God can do. Yeah, hii kitu kwa hali ya kawaida kwa kweli siwezi, yani uwezo wangu ni mdogo. But I know my God can do wonders. I have God on my side. My God can do wonders. You see? Umejitoa wewe kwenye equation. You have brought God in. Hii kazi tunaweza kukupa, unaweza kufanya. Sema kwa experience niliyonayo, mimi sijawahi kushindwa kitu chochote. Ah, umefanya kitu kingine. Sasa wewe achana na hivyo, lakini mimi nina Mungu. Mungu wangu anaweza mambo yote. Watu wa Mungu mnaelewa maana kama mnae. Na ninachokisema, I have God in me and my God can do things. God can do things. At that time maybe you are in a very broken state. I know my God will make a way. Sio, hapa ndo nimekwisha. Oh, kwenda nikae kidogo. Oh. No. I know my God will make a way for me. I know there must be a way here. I know probably say sioni, but trust me. Trust me, I'll make a way. He will make a way. Nothing will fail in his hands. Na mimi nimejikabidhi mkononi mwake. I will not fail. This thing will work out. You see, hauongei wewe kwa sababu tumekalilishwa maneno. Huku ndani the power is releasing word after word after word after word. Mjini, wewe hautafeli maisha. Amen. Nasema hivi hapa mjini?
Yes.
Watakimbia wao sio wewe.
Amen.
Ndio kile nakwambia hapa mjini, watakimbia wao sio mimi. Sifeli maisha mimi. Sinaona ambapo unaogopa hata kusema. So, ah. Na hivi ninavyodaiwa. Sema mjini mimi mjini sifeli maisha. Sema sifeli maisha. Shall be well with me. I will make crazy money. Crazy deals. Telling you. Telling you, big deals, signing big contracts. Yeye kama rafiki zako za unakumbuka Yusufu alipokuwa akitokea za bwana ndoto huyo. Yaani rafiki zako akija kwambia tuambie hapa kubwa nyingine unaambia una, wakiwa wanakucheka unawaambia yani mjini hapa. Anaanza baresa na kuja mimi.
Yes.
Never talk down on yourself. Because there is power in you. Biblia inasema waliwasikia wakianena matendo makuu ya Mungu. Hallelujah.
Amen.
Katika kule kuongea ongea sasa, katika kuongea ongea, Biblia inaendelea chini nasema hivi, watu wakasema hao jamaa wamelewa.
Yes.
Kwa sababu mlevi peke yake ndo anaweza kuongea na mbwa. Mlevi peke yake anazovia, hapa mtaa wote hamna wa kunitisha hapa. Kama nyewe wanaume tokeni hapa. Boldness. Suddenly mtu aliyekuwa muoga anageuka kuwa boldness. Kuna watu wengine ni watu hivyo mpaka wakipasha, wakiweka tu vitu, maneno yote yanatoka. I have one man who is my partner of my business. Siku moja tulikuwa tumeenda naye mahali, anasema unajua Pastor Tony, the way I get to know what is happening in my office hata nikiwa sipo, I normally have a tendency to take my stuff outside. So last time, alipeleka Zanzibar. Alipeleka Zanzibar. Very prominent man in the city. Kawapeleka Zanzibar. Sema vini, mimi niweke nikawapeleka kule. Na wachapa, yani wanakunywa vinywaji wanavyotaka. Asa kwa sababu siingii ofisini kila siku. I have a lot of things I'm running. Kwa kawanywesha bia. Kwa kanywa wakanywa alivyokunywa. Asa wajua bosi. Bosi wewe snichi sana. It's a true story. It's a true story. If he's watching right now here, he's asking, ah, pastor, I'm going to trust his angle. That's how boss was snitching. You know, ma. Boss, I know. Kwa nini snitch? Ah, juzi tuko tumekaa na fulani anasema, anasema mwanangu bosi unafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Ah. Maana andika tu. Naandika tu. Kesho asubuhi, hiyo ilikuwa ni Jumamosi. Jumapili wakaendelea kula bata, Jumatatu kikao ofisini. A fulani 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 from today. You're no longer in my sight. Why? Because pombe ina tabia ya kuamsha yaliyojificha ndani ya moyo. Hallelujah. Ndio maana Paulo anasema hivi, msilewe kwa mvinyo, kwa sababu trust me, kazi ya pombe ndio ile ile ya Roho Mtakatifu. It's a spirit. In the matter of fact, pombe jina jingine ni spirit. Oh yeah. Kwa sisi ambao tumetumia vitu vikali, wazee wa vodka, punga mkono kama ni mpenzi wa vodka. Ulikuwa. Ya kale yamepita. Hallelujah. Au. Nyosha basi Bella. Siku moja nimwambia Bella hivi, ukinywa tena pombe unakufa. Wanakuzika kabisa. Kabisa. Alikuwa hawezi kulala bila vodka. Unaona kadada fulani kalembo kazuri. Chupa vodka imekaa hivi. Imesimama hivi nzima. Saizi yule, mtumishi sasa hivi ni mna gani? Tangu umekuwa saba. Si mama juu. Yaani ukiona kile, ukiona vile kama mlokole. Zie ni chupa tulizoziokoa kutoka kwenye majalala. Hallelujah. Mtukuze Yesu. Watu wa Mungu, Pastor Tony anafanya kazi mjini hapa. Siku haiendi bila kushtua msuba. Ganja. You wanna be high. My friend, you were actually very low. Hallelujah. You can sit down. So you see, pombe yenyewe inaitwa spirit. Now let me tell you, inachokifanya ina arouse a certain feelings and emotion. Now unajiona wewe ndo, yani wewe ndo wewe sasa. Amka, yani unaamsha nyumba zote. Na wanakuambia wataalamu wa mambo usilewe mbele ya mkweo. But you know what? That ilikuwa ni tendency ambayo ilikuwa inakuamshia confidence. Mchana mtu akilewa yuko ngwi. Na rafiki yangu huyo mmoja siku moja alilewa bwana. Akanipigia simu. Tony, unakuja nyumbani au uji? Hafu ni msichana. Watu wa Mungu, ni binti mdogo. Drunk. Yupa. Ambia mke wangu hapa nisipoenda, tumekwisha. Unaona kabisa anaropoka. Today. See? Anaanza kuelezea mambo anayoweza kuyafanya. Vitu vilioko ndani ya uwezo wake. I can do this. Vitu vigumu. Hey, I can kill anyone. Me, you say? I can break you. Yani akitokea hajalewa ni kama mtu, yani unaweza kiumbe si ndio hiki? My God. Siku hiyo alikuwa na stressi, alipiga chupa zile, kama nne hivi. Kwa hiyo nikazia, mpaka kesho najiuliza, kwa nini sikumchukua video ule mjinga? Saizi hajifanya mstaarabu, yuko. Sasa hivi ananitizama hapo. Sasa hizi ukimwangalia ni kama mtu, yani huko kwao wanaaminiwa kweli. Wacha tutunze siri za waumini eti. Ukikutana naye mchana, baba bwana asifiwe. Akipiga hapa. Tony, where are you? ujasiri ule, bila pombe utoboe, na huo ujasiri unaweza ukamfanya mtu anavuta distance ndefu ya kutembea. Anaweza akafanya mambo ya ajabu kiasi kwamba kumwambia kesho ulivuka huu mtaro hapa. Sasa mimi kuna kitu kwenye biology kinaitwa adrenaline. Kuna kitu kinaguswa pale. The same thing that the Holy Spirit comes and do. Kiasi kwamba nao Goliati yuko mbele, Daudi kajaa Roho Mtakatifu. Anasema huyu Mfilisti asiyetahiriwa ni kama mbwa tu. Anachukua fimbo, anasema nitamtandika huyu mjinga, leo atashangaa. Hiyo ni pombe, mtu wa Mungu. Goliati paka anamwambia hivi, wewe unanizania mimi ni mbwa. Paka akajinena fimbo, anasema wewe ndio umejiita mbwa, hivyo hivyo. Unavyoona ndivyo utakavyokuwa. Leo hii kichwa chako watakula wengine. Maana yake nini? Lazima uwe intoxicated in the spirit. Umejaa Roho, ukianza kuongea unaongea mambo makubwa, mazito ya maisha yako. Unaanza kusema I will be a king in this business.
Yes.
No one can touch me. Oh, I see myself dining with the president.
Yes.
I see myself talking, advising the government. The government will not sign any mega deal.
Yes.
Without my presence. Mtu wa Mungu, bila ulevi huwezi kusema hayo. Sababu kwa hali ilivyo yanayoendelea maishani mwako, wewe ndio unajua. So you must come out of yourself. Kazi ya pombe inakutoa out of yourself. Na kazi ya Roho Mtakatifu inakutoa out of yourself. And then bianza hivyo wakaanza kuyanena matendo makuu ya Mungu. Fikiria, je, hii si pombe? Sikiliza. Bahari iko mbele, Farao nyuma anakuja. Alafu unawaambia watu, endeleeni mbele. Kaka, uyaoni maji? Sasa Mungu amesema endeleeni mbele. You must be mad.
Yes.
Tuko na watoto hapa Musa. Acha kutoa fahamu. Sasa sikiza, kaeni hapa mtaka kufa. Until when God says, nyanyua mkono, gawanya bahari. Then, kwa nini Mungu aliwaambia kwanza, waambie waendelee mbele? Because God wanted them to get the possibility mindset.
Yes.
Waone kuwezekana kwa wao kuendelea mbele. Hata kama mbele kuna bahari, kuna kikwazo. Naomba ni kuambie usiku huo leo.
Yes.
Anza kuona uwezekano wa hilo jambo lako kutokea.
Amen.
Because we are going to pray crazy stuff now.
Yes.
Please, from today, don't pray minimal things. Sikiliza. Ndio kile ninakwambia hivi, paka leo Mungu hajakujibu hayo maombi yako. Zaba hayo maombi yako hata mimi naweza kuyalipia. Please talk to them. Mwambie hayo maombi unayotaka Mungu afanye, hata mimi mwenyewe naweza kuyashughulikia. Tafuta madudedude makubwa. Mwambie tafuta mavitu. Talk big things. Talk things that are scary. Yani, unatakiwa ukimaliza kuomba wewe mwenyewe hivi, hey. Hey, hey. Ni mimi yule. Jione, yani jione. Jione siku rais wa Marekani anaapishwa na wewe utakuepo pale pembeni.
Yes.
You have to. You have to break limits. You have to break limits. Let me give you a little story. Sini wadizia wapi? Kwa sababu stories zangu zote mimi, they were things that I were led by the Spirit. I was just speaking. I was just waking up one day, nikasema tunaenda kufanya ibada leaders, napata jaa. Understand? Sina bango lolote barabarani. Mimi sijawahi kuchapisha mabango. Hata nikichapisha, ni watu wa Mungu tunajitolea kuchapisha vipeperusho na wapatia watu. Niwaambia pastori ya Mwanza. For the first time ninaingia Mwanza, sina tangazo lolote barabarani. Hakuna. Hakuna tangazo lolote. Tumoja kana wasa, hey pastor, patajaa kweli mtumishi? Nikaambia si kazi yenu kujua majira wala nyakati.
Yes.
Ambayo Baba ameweka katika mamlaka yake. Nikatafuta wadau. Oya. Mimi za hizi mudi ya kuomba sina. Nataka kuangalia vitu vikipangwa, vikikaa vizuri. You must know. You cannot pray when you are stressed. Nangambia mimi nataka kuangalia hapa za hizi, nihakikishe stage imekaa vizuri. Now, wewe. Agenda ni moja tu. Mungu akutane na watu wake. Hapa. no agenda. Mungu hatuwezi kumuomba makange akatupa nyama kavu. Atatupa vile vile, na hoho zitakuwepo, karoti na nini vile vile. So nikaambia hivi, mnapoomba mimi, mnapoomba nyinyi, mimi nawapa prayer point. Kile mnachokiomba ndio sawa sawa na mimi nimeomba. Anzeni kuomba. Watu wa Mungu, kufika saa 3 usiku the ground is full. Watu wamesimama pembeni, paka maboda boda walimpokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yao.
Yes.
I never went or I never did because it was so much powerful. Oh, I planned so much. I don't plan. I just hear, go, I go. Kazi yangu mimi ni kuomba, because ninapoomba sio ndo namwambia Mungu baba tenda. Mm-mm. When I pray, I release the power to make things happen. I want to remind you that tunapoomba tuna release power iweze kufanya kazi. So ndani kukumbushe tena, mitume wana nguvu, wakaanza kuhubiri, wakaokoka watu 3000. Ukienda sura ya 3 unaona mitume wa Yesu wanapanda hekaluni kusali for the first time. Now nataka nikukumbushe, ndani yao wana nini? Hello?
Wana Roho Mtakatifu.
Ndani yao wana nini?
Wana Roho Mtakatifu.
Ndani ya Roho Mtakatifu kuna nini?
Kuna nguvu.
Sura ya 3 ya Matendo ya Mitume.
Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza.
Mhm.
Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9.
Mhm.
Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mamae alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu.
Please, that story is very important. Read it loud.
Mstari wa pili. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mamae alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu.
Mm-hmm.
Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu.
Mimi sina
fedha wala dhahabu.
Kiwete anawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Now look at the answer of this guy. So kwa Petro, Roho Mtakatifu, he was so tangible as money.
Yes.
In other words, places where I don't have money, I can catch umbreka la kapaya until something to happen.
Yes.
Ni vile tu wewe ni mwoga kuomba na unachoka haraka. Ndio kile nakwambia, ukiacha kuchoka haraka utashinda mambo mengi sana. All right, quickly, let's go.
Mstari wa 6.
Mm-hmm.
Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu.
Mm.
Lakini licho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu.
Vikafanya nini?
Vikatiwa nguvu.
Lakini aliwaambia, walimwambia kwanza. So when they were talking to him,
yes.
Anawaambia, nilicho nacho ndicho nikupacho. Kumbuka, ana nini?
Ana Roho Mtakatifu na nguvu.
Ana nini?
Ana Roho Mtakatifu.
Biashara yangu sina fedha wala dhahabu. Project hii sina fedha
wala dhahabu.
I have very big project, ila sina fedha
na dhahabu.
Ila nilicho nacho
ndicho
nikupacho, ndicho nitakachotoa. Kwa jina la Yesu hii project inaenda.
Yes.
Kwa jina la Yesu hii kazi inaenda.
Yes.
Kwa jina la Yesu hii kitu inaenda.
Yes.
Kwa jina la Yesu hii kitu imekuwa.
Amen.
Mimi na watumishi wa Mungu.
Yes.
Now we start to begin to see how power leaves from the body or from inside me to the things that I own. Ni kwa namna gani Mungu aliachilia nguvu ya uumbaji? By speaking.
Yes.
Kwa Roho Mtakatifu alikuwepo, Mungu akaongea.
Yes.
Ni kwa namna gani mimi nitaachilia nguvu ya uumbaji kwenye maisha yangu? By speaking. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo, mimi kazi yangu ni kuongea. Watu mimpo?
Yes.
Unaelewa? Unaelewa au unatoa macho tu hapo? Mnaelewa? Read that again.
Mstari wa sita.
Mm-hmm.
Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu.
Mimi sina fedha
wala dhahabu.
Wala dhahabu.
Lakini nilichonacho,
nilichonacho nilicho nikupacho. Alafu akasemaje? Kwa jina,
kwa jina la Yesu Kristo
wa Nazareth. Yesu wa Nazareth.
Simama uende.
Simama uende. I'm giving you this. Nakupa uwezo wa kwenda. Nikiwete utangia kuzaliwa kwake.
Yes.
Ila anambia hivi, nakupa uwezo wa kwenda. Sasa nilichonacho ndicho nikupacho. Nakupa uwezo wa kwenda. Sasa alipomshika mikono, ghafla vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. As we are praying now.
Yes.
Sehemu yoyote unayotamani nguvu ya Mungu iende pale, inatiwa
yes.
nguvu.
Amen.
Simama juu kwa miguu yako. Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Hata mimi sina fedha.
Hata mimi sina fedha.
Sina dhahabu.
Sina dhahabu.
Ila nilichonacho.
Ila nilichonacho.
Kwenye hii shughuli yangu.
Kwenye hii shughuli yangu.
Kwenye hili jambo langu.
Kwenye hili jambo langu.
Ndicho ninachotoa.
Ndicho ninachotoa.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Biashara yangu itaenda.
Biashara yangu itaenda.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Hii kazi inaenda.
Hii kazi inaenda.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Hii kitu inafanikiwa.
Hii kitu inafanikiwa.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Something is happening.
Something is happening.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la
ile
Yesu.
Kazi inapatikana.
Ile kazi inapatikana.
Sina fedha.
Sina fedha.
Wala dhahabu.
Wala dhahabu.
Sina mtu yoyote.
Sina mtu yoyote.
Kwenye ile ofisi.
Kwenye ile ofisi.
Kwa jina la Yesu.
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 Naona nikifanikiwa.
Naona nikifanikiwa.
Nguvu ya Mungu itaenda.
Nguvu ya Mungu itaenda.
Kilichosubiriwa kwa muda mrefu.
Kilichosubiriwa kwa muda mrefu.
Kinakuja sasa.
Kinakuja sasa.
Nguvu ya Mungu inakileta.
Nguvu ya Mungu inakileta.
Ninachokitafuta kwa muda mrefu.
Ninachokitafuta kwa muda mrefu.
Nguvu ya Mungu inakileta.
Nguvu ya Mungu inakileta.
Shataliga barados.
Seketeli baradeketeli baradosha. Rapakateli keteli baria.
Ipeleke nguvu ya Mungu huko.
Shateleteli katarabayade. Reketola baradosa ketelia. Mesopra anteli belikatele balade.
Repeteli
katarabayade.
Nicho nikakutoa. Nilicho nacho.
Saliketeli
nicho nacho kitoa.
Shateli barosa. Helikateli baradodo shedi lisale keteli barade basepre eteli katala bale rede bashateli abalado rapakatele ketaya rede boshatala barade basheketeli katala barade shapele keteli katala rabashateli abarado rababasatelia rapakateli ketei rekeketeli kaparadaba radabashatele beleketoi rababashatele ketaya Repeketila rakakateleketa rababa sheteli riba shateleketale pereseketeli parada mashatala barada likapana no seketai likapara katala bala repeketeli ketelia ashapa panelipa repepekiteleketaya rababali adalese repeketeli kapaya mashateli barada yapana neketelebe rababa katala barakata labadi rebeketeli abaradia bashandele ketola barade yapakatele ketala rababa sotoli shandeli katalia pariada losa katela rababa neketele barade shalipana nakatale parasotali barakataya ishapene ketele barada rababa ndorabadika basepene ketele barakata radaba shatelia ipana nusa katala barade bashateli parakatale parusketeli parakata radaba shatani ripane ne seketai ishale bereketa radaba yakatala badia basatele keto radaba shatali riba shatala bakota parisketeli kataya radaba shetaya basatele keto radaba katele kedia shali paradaba yada basatele ketaya parusketeli paradika basheteli parakata Shali barakata laba basateli saya katele ketoli barida bashateli katala barakataya pelis katelebe rada basatele rakatala barakata besheteli katalaba paris ketelia rada bakateli katali ribasheteli parada bayakata rada bakatali baratosa palis ketelika rapapandeli barakataya pelikatele ketala barada shepele
leketalipa rapapa leketelikatala barada mashepila katali rapapa leketelipa rakatala baya ishapeneketelekete rapakatala kateleketusa rapapa dalabarika pelisketelia barada ishapapa rateleketa.
Kuna kitu kinafanyika, kuna biashara inaenda, kuna kazi inaenda. Hatuyawezi kwa nguvu zetu wenyewe. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Nguvu inaachiliwa saa hii. Hiyo biashara inawezekana. Hiyo kazi inawezekana. Hilo jambo linawezekana. As you are speaking now, creative power is released. Creative power is released. Something powerful is released. And the change is happening. The change is happening. Talika balantose
rakakatai
tolibalantaya kiwa
repekete libalani
sapeketoya and release the power. Speak in other tongues and let that power move. Sateli brota Rike Lebrona
Mendelikotalania Salabrosh Teleketalia Berusa Katala Barade
Shatalia
Sheketa Rakakatala Katalebalida
Basalia
Toleketali Zebila Katala Barade Shalikatala Barakatelia Barasota Lipa
Larus Karabira
Delikoto La Palakadi Sheketeli Katala
Kolipa Rados
Rapeketeli Paradabade
The cities are expecting
you. Parando la balika zapaleketaya
sasio
shapapa la katala rapapeli pala katala repeketi japalia zepenika katala rapapeleketani zapepelia
ongea kwa ujasiri
shapala
usiruhusu akili yako ikuweke mipaka, usiruhusu ufahamu wako ukuweke mipaka. Lisilowezekana kwa wanadamu linawezekana kwa Mungu. Hatumuombi mtu hapa, tunamuomba Mungu yeye awezaye mambo yote. Tunamuomba Mungu yeye awezaye mambo yote. Lisilowezekana kwa Mungu, kwa wanadamu, kwa Mungu linawezekana. We talk to God, address it to him. Unaomba pamoja naye, unaomba pamoja na Roho, unaumba pamoja naye. You create together with him. Speak with boldness. Ongea kwa ujasiri. Petro anamjua yule kiwete. Alikuwa ni mgonjwa tangu kuzaliwa kwake. Lakini alipomuona akiwa amejaa Roho Mtakatifu, alimsemesha kwa ujasiri. Alimwambia simama uende. Oh, biashara yangu uende. Nje ya mipaka ya Tanzania uende. Nje ya mipaka ya Tanzania uende. Huduma yangu uende. Nje ya mipaka ya nchi uende. Wafikia ambao hujawafikia. Kwenye kila ulipowekewa mpaka, ninapasua mipaka yao. Haijalishi ni mipaka ya maneno, haijalishi ni mipaka ya mawazo. Hofu yoyote walionayo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunapenya. Tulikowekewa kuta tunapita. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunapasua. Kila kuta tunapasua. Kila kuta tuliowekewa tunapasua. Ukuta wa maneno tuliowekewa tunapasua. Kila ukuta tunapasua. Hey, tunapasua. Tunapasua. Tunavuka vikwazo walivyotuwekea. By the power of the Holy Ghost, our names are spread abroad. Our work is spread abroad. Our news is spread abroad. Kazi njema tunayoifanya is spreading everywhere. Kila ilikowekewa ukuta is breaking that wall. Is breaking that wall. Simama uende. Jina langu simama uende. Ulikozuiwa kwenda, sehemu yangu simama uende. Kampuni langu simama uende. Huduma yangu simama uende. Ulikozuiwa kwenda, nilicho nacho ndicho nikupacho. Wakati wengine wanatumia fedha kutangaza biashara zao, nilicho nacho biashara yangu ndicho nikupacho. Duka hili la nguo halitafeli. Biashara hii ya perfume haitafeli. Biashara hii ya cosmetic haitafeli. Biashara hii ya chakula haitafeli. Biashara hii ya kuuza vitu haitafeli. Simama uende. Simama uende. Kila unakohitajika utafika. Watu wanakutafuta. Watu wanakutafuta. Watu wanakutafuta. Habari zako zinaenea. Hautakosa. Hautakosa. Hautakosa pa kuuza. Soko lako linapatikana. Soko la kazi yangu imepatikana. Soko la biashara yangu. Talika shakane. Talibarate kene. Koli matantereya. Rekene tatia. Bakile nentara. Shatide bakatutu. Zakele baria batana. Talika notara bakata. Satine matarapanina. Rakatena. Sakita lapanina. Solita mande. Rapile dasto. Tekili katari. Ratikili koto. Shagali tarikaske. Pratelenanda. Rapelenta satabi. Kolekone na barido. Seketele koleko. Satele parakata. Ratakiri bakatuzu. Sheketas. Parizoleata. Reke palatone. Repalata kasida. Rapale koto. Lapalakata. Naingia hatua nyingine ongezeko. Naingia hatua nyingine ongezeko. Hakuna atakayenizuia. Makutano nakutanikia. Kwenye kazi yangu. Kwenye shughuli yangu. Kwenye la kwangu. Kwenye cha kwangu. Makutano nakutaniana. Saketa bara. Solita barande. Likone na marato sana. Repalato saria. Balaka talabada kiraya. Rapalate sakarada. Rabalo sata. Pray for that business. Pray for that career. Ombea hicho kipawa. Ombea hiyo mikono. Ombea hiyo biashara. Satuka radabaya. Tujasa. Tujasa. Kletos kariata. Balina inematosh. Za ukatanika. Satile pakato. Shatu skara. Lift up your voice and pray to him. Lift up your voice and pray to him. Atumuombe mtu. Usiogope kuyataja mambo makubwa. Usiogope kuagiza mambo makubwa. Anasema haya ni agizeni. Haya ni agizeni. Haya ni agizeni.
Katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Kila mahali unapoitarajia nguvu ya Mungu.
Yes.
Ukamuone hapo kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema ukamuone hapo kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema ukamuone hapo kwa jina la Yesu.
Amen.
Thank you Jesus. I feel this in my heart.
Yes.
Mungu anatupeleka viwango vingine sana.
Amen.
Naisikia sauti ya Roho Mtakatifu ikiniambia.
Yes.
Kabla hamjamaliza mfungo huu.
Yes.
Nitawatokea na nitaacha alama.
Amen.
Nitakutokea na nitaacha alama.
Amen.
Nitakutokea na nitaacha alama.
Amen.
I heard that clearly.
Yes.
Naona watu wakiinuka sana hapa.
Amen.
Naona Mungu akituinua hapa.
Amen.
Kwenye karia zetu, kwenye kazi zetu.
Amen.
Kwenye biashara zetu, kila mmoja kwenye eneo lake.
Amen.
God is going to lift you higher.
Amen.
Cha kwanza Mungu anachokitafuta, apate access kwenye moyo wako. Apate access kwenye moyo wako. God is not dictator, he will not force himself into people. Lakini anafungua moyo wake ili yoyote atakayemwamini, yoyote atakayemwamini, yoyote atakayempa nafasi ya yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mtu yeye aingie ndani yake. Na akiingia ndani yake, Biblia inasema anakaa naye,
anakula naye na Roho Mtakatifu anaanza kufanya naye kazi. Kama uko huko ndani na hujaokoka, njoo mbele. Fuatisha sala hii. Nyanyua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Leo nimekuja kwako.
Leo nimekuja kwako.
Sawa sawa na neno lako.
Sawa sawa neno lako.
Mtu yoyote akija kwako.
Mtu yoyote akija kwako.
Hautamtupa kamwe.
Hautamtupa kamwe.
Ninapokea.
Ninapokea.
Neema ya wokovu.
Neema ya wokovu.
Na msamaha wa dhambi.
Na msamaha wa dhambi.
Leo hii.
Leo hii.
Napokea uzima.
Napokea uzima.
Napokea wewe.
Napokea wewe.
Kuwa Bwana.
Kuwa Bwana.
Na mwokozi wa maisha yangu.
Na mwokozi wa maisha yangu.
Mimi sitakuwa kawaida tena.
Mimi sitakuwa kawaida tena.
Kuanzia leo unakaa ndani yangu.
Kuanzia leo unakaa ndani yangu.
Na mimi ndani yako.
Na mimi ndani yako.
Na wewe Yesu.
Na wewe Yesu.
Unayachunga maisha yangu.
Unayachunga maisha yangu.
Dhambi haina nguvu juu yangu tena.
Dhambi haina nguvu ndani yangu tena.
Haitaniweza tena.
Haitaniweza tena.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Baba, ninakushukuru kwa neema yako. Watunze watoto wako hawa. Wahifadhi kwenye neema yako. Wakuze katika kicho cha Kristo. In Jesus name. Amen. Baraka ya Mungu wa Israeli iwe juu yako.
Amen.
Wewe hautaishiwa.
Amen.
Hautakwama.
Amen.
Hatutoi kwa watu, tunatoa kwa Mungu.
Amen.
Kamuone Mungu akikujalia mema.
Amen.
Kamuone Mungu akikupa mema.
Amen.
Mungu akakutende mema.
Amen.
Mungu akakufanikishe sana.
Amen.
Kwa jina la Yesu Kristo.
Amen.
Mungu akutendee mema.
Amen.
Siku unapotoka kwenda nyumbani kwako ukahifadhiwe na Mungu.
Amen.
Ukalindwe na Mungu.
Amen.
Neema ya Mungu wa Israeli ikawe juu yako.
Amen.
Usipungukiwe wala usitindikiwe.
Amen.
Kafike nyumbani salama.
Amen.
Malaika wakageuke ukuta wa moto kukuzingira pande zote.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Malaika wa usalama waende na wewe.
Amen.
Hautakwama njiani.
Amen.
Hautadhurika njiani.
Amen.
Utaingia na kutoka nyumbani kwako salama.
Amen.
Kwa jina la Yesu Kristo.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.